hujjanikoɓe gaari ga enne mo fuf darti hoore muɗum sukaɓeɓe jeehi ɗum wona fi dabare lobbere e kukki jamara nde aadi keddoɗo muni ne rewɓeɓe gaadi imadraji e ley ñalowma min jahan damgal e damgal tewtude ballaji saabi banki wala noon golle wala noon kalisi wala goɗɗum fuf wala kala mbawɗo hokkam ma kilo goto ñamiri ma ñebbe sikoro ma atti min dentita fuf min pecca hakkude sukaɓe dende ɗe min cuuɗiki fabade ɓe saabi jaadinkoɓe jiɗaɗo fewi rewɓeɓe jalta sella eɓe kaɗa rewɓe yaade lumnude maayo tun ma ɗum no yaade li luumo saabi ɓe kolti wiide ana harmini ɓeɗo heddo ana turo ana immo soni worɓeɓe na jiɗɗi wadde imadraji fewde kamɓe jaadinkoɓeɓe rewɓeɓe pabatomin banggal wajuji ko nande muɗum ndenno ɗum walla min sanne imadraji amen ɗi ndenno andon wiide e leyku ɓeɗo jaadinkoɓe na ga enne bana min joppa nokku o min keddiki ga enne wadde bawɗe amen ɗum haɗa min ɗum hinnade golleji ɗimin mbowiɗi fawitiki wattu kamɓe ko maɓe kolliti wiide nakkula min saabi ñande ɓe ɓami noon anniya helowde cuuɗi waliyaɓe askam ɓe ne micito ñande muɗum wattu fajiri woni ko min fuf rewɓeɓe fuf kawrute cuuɗi gonga askam ɓe min kuwani koye amen sanne ñande muɗum saabi oɗo golle momin gaɗi e wattu kamɓe jaadinkoɓeɓe darande rewɓe wattu jaadinkoɓeɓe heewi nafa sanne ɓe gaɗi boɗe ma fuf yalla paari fewi baasi o mowno sanne ɓe gaɗi majaji ɓe kulliti mette mabɓe e wattuji yoga ka e ley alhaali deƴƴere mboɓe fondede ɓeɗo rewɓeɓe yo tan jeeɗoɓe kabaruji ɓe saabu ɓeɗo kay sana ñiiɗi ana wawi bonnude nandude ɓe mbawi moƴƴinde kamɓe tan mbawani hono ɗiɗo golleji ɗi.